In the mist, let's go.
Nanya Mbara son of Kakamwagi, he chorus. irutu na nkewa bomasi mere mere niru chiri osi mwane muna ya na chumo si na mo yiri mo mwane muna ya chuga mo si na mo yiri mo weburu akwa kana zo makunwero akwa bu ya mwezego winner takes it all no kaka kalinja when the winner grabs it all he makes the loser look so small when the winner grabs it all he makes the loser stand so small no kaka kuzripa no kaka kalinja mafia denuwa denuka ama onye zikibe ya iro denu na ira wa balisi aya mage bodirisi ya mawara mewe nanya aga mago kwara gebodi nanya ajero kajime buru nzuko ajero jaranjo iro dinu na ira gwa balisi nyega gwa mebudirisi ajero jamiru akpukpa ajero shirika nyama wara mewe nanya nyamba wara mewe nanya nyama wara mewe nanya nyamba wara mewe nanya garandi neji ndarandare buzuka ndi kaifazi ralo ndi neku maka ubyo nyoza mubi nke haka nani garandi kaifazi borolo garanki tobo makobobo nyamba wara mewe nanya aga mangu kwa rake mbuli nanya ajero bore na sete bubo siye puno po ajero nichironye chineke kbaruzi mbobo ya nago ajero nichironye chineke kbaruzi nyebo ya nasi ajero nichironye chineke tere mmanu kwa ya mbonisi iye chineke kipere rene iye Jehovah geperika iye ibo biarukale ihune hechure hunanya ende mona ha biarugube unahue hechure hunanya iro tunanke wabomasi mere mere niro chure osu iro tunanke wabomasi mere mere niro bambazo nyamba wara mewe unanya ihunanya agapilo agapilo vachore maebe sibyaji onye moro ge agapilo vachore magoni ware abuge hajuru iyo chore mavoti seme ye masiri ya bonyi nefe o masiri ya bonyi nyamara chineke nyere abu ya masiri ya Yama wara mewe nanya Yama wara
Mwoki, odigi hegeme
ntugo de gibombo agaga ebe ebe ego kipe mara.
Abracadabra people who claim to be anointed. I'm a boy and you anointing. I'm wearing Mamubia, but she said, Yala. No carry him when he had
Anya ne love you, Ihe na-agbanyi mgbe ọ bụrụ
ka a Jesus anyi gaba niru niru o wa nani me ya ona gamiga oloni na Gangando nile nile na toranya Ihenja nilu nina wadaraku Uwano nimea ona gabiga Olu nina huruna yewere kasia Gangando nile nile na Toranya Ihenja nilu Ina kwade roko Ogoli marobidia Obu chinenyenu ya Wokobu nanke chotara ya noa Chineke mewoyeze Ogoli marobidia Anameku Nambu chine nyenu ya Maka wokobo nanke chotara ya nuwa Chine keme woyede Ni kemo vidia Ana makowa Nambu chine nyenu ya Mokobo nanke chotara ya noa Chine keme woyeze Ezi wanyi kemo vidia Ndi mmadu kuwe Sino jio wujidedi ya Mana wokobu nanke chotara ya nuwa Una maragu Chine keme woyeze Chine keme woyeze Chine keme woyeze Makezinu loya agabu zingosi Wokobu nanke chotara ya nuwa Umelu Chine keme woyeze Imara chine keme wogeze Chine keme wogeze Ezinu logega puzingaze Maka mwokobo nanke chotara ya nuwa Una marago Chine keme woyeze
Mommy God have this nuts, I love you
Onye obuna chotara nwanyi chotara ezi ihe Ona tara amara puru iche maka onye nwanyi Ọ bụ ihe akwụkwọ nsọ gwara anyị
Joseph Kapinta hụrụ Mary Emmanuel hụrụ Mary wee kpọrọ ya wee lụwa Ozugbo ozugbo mgbe ọ lụchara Mary Chineke meghezi Imana Joseph Kapinta hụrụ Mary akwụkwọ nsọ
Owe poro ya veluwa Supposu bumbolo chara meri Una marana Chineke meyeze Wokobu na kena chono unye Piko lezia nanya kemara Nechotaro gorinke maro vidya Obro nechotaya Chineke meyeze Mikoro vya kena chano unye Asingi kwe kwa ipere Picho tezi wanyi velo Mako zubo zubo mbo icho tarezi wanyi Chineke megeze Mwambogo bia lezi uwegi anya Imara nibogori mobidi ya Mwambogo bia lezi uwegi Imara nibunda gano Ezo mumene bunimba Lezo mweganya Kiburu ogori mobidi ya kawage Maka mwokobo nanke chotarage Chineke meweze Ogoli marobidi Ogoli marobidi Unu manobu chine jenu ya Maka mwoko buna nke chotara ya mwa Nadodo
Anomunu kena si davere Jehova genyira nyaka Davere jubu Jehova genyaka Uzoro jubu
Ano dae chali nyaka nezi chineke Inye aka nke chinenigwe bia Ọ bụ inye aka gị ga-anapụta anyị n'ọnọdụ anyị nwetara onwe anyị n'ime Naịjirịa taa Ihe nwere karịrị ndị nwere ndụ Ọ bụ mmadụ niile na-ezuo Ọ bụ ọnọdụ a ka Izrel nọ mgbe Hosea na-ebu amụma Mgbe mmadụ na-enweghị ike ịrapịọm Bresa ma ọ bụ onye ụgha ma ọ bụ onye ohi Ndị ọrụ na-arụ ọrụ anaghị akwụ ụgwọ Chineke mere anyị ebe
Ọnọdụ anyị taa O juru m anya rie m ọnụ Ebe nwanne na-ere nwanne ya ụwa chiri Chineke dọnyere anyị aka Anụrụ m onu nke na-asị Guzoro chukwu dabere onye isi ala Anụrụ m onu nke na-asị Guzoro chukwu Ọ dị ihe ọ na-apụghị ime
Ozi nwa m adala mba Ka anụrụ m onu na-asị ozi nwa m adala mba Guzoro chukwu Jehova bụ onye isi agha O mefuru onye ọdụ Nkume n'obi ike gwụrụ adabere obi ike Ube ndụ agbakwuru ezu ike Aṅụrụ aṅụrụ ndụ
Dabere chukwu dabere onye isi agha Ọnọdụ anyị taa O juru m anya rie m ọnụ Ebe nwanne na-ere nwanne ya ụwa chiri Dabere onye isi agha ụwa chiri
Achọpụtago m ihe ọtụtụ mmadụ ji aghọ sycophants Na-enweghị aka ọrụ ọzọ dana ịkọ akụ Ọ ebe a na-achọ ịta ga-esi rapịọm ọtụtụ mmadụ wee ghọzie otu mkpu Na-etiri ma ndị ohi ma ndị ama mkpu Ka e wee rie Ọ Chineke mere ụmụ gị ebere
Nyere anyị aka Eligwe o nyere anyị aka Eligwe o nyere anyị aka Anụrụ m onu nke na-asị Guzoro chukwu guzoro onye
Shana And Romano Kena Si Na Vere Chukwu Ode Hona Puhi Me Father hear my cry Heavenly Father hear my call Don't let the night win it all, Lord. Don't let the night take it all.
Our night win, Chahini, I'm afraid.
The downtrodden will suffer too much.
They will be marginalized more and more. They can never win any case. They don't even have money enough to eat, let alone for litigation.
Oh God, deliver your people.
We are praying for equal justice and equal rights in this nation.
The undoing of Nigeria is born to rule mentality. I am born to rule, you are born to serve.
That idea must have come from hell, not from God.
Born to rule mentality, dangerous. Now they kill Africa, it's so dangerous. It's a cause of tribal war, it can be dangerous.
Born to rule mentality.
Dangerous.
It's very dangerous.
To think it is funny.
To believe it is a crime.
That you are born to rule and another is born to serve.
You won't make some people write a protest letter to God because of you.
Born to rule. Born to rule mentality can be dangerous. It can be dangerous.
Born to rule mentality
can be dangerous.
Can be dangerous.
Born to rule, born to rule. Can be
dangerous. I could call the Ebube. Thank you.
onye nwado were ọgbakọ dị nsọ niile wekọlụ niile anyị lụrụ koguzo n'iru gị o doro anya anya n'ihe ijiri kpọọ bụ ka soro wee ya bụ alaeze alaeze gị ebe oshi na-agaghị zu alaeze gị ebe nchara na-aga
okwu Chineke mere arụ Chukwu na ndị nyere mmadụ ezi Chukwu na ndị nyere mmadụ Chukwu na ndị nyere obi ọ bụ ya bụ mmanụ ere mmanụ kpakpando ya ka anyị hụ Ihoro ya ka na-amụke Ọ na-amụke na Bethlehem Gilead Anyị hụkwara ezi nne ya Mary O jiri akwa wee kpuchie ya ụkwụ N'ime ya n'ịba n'enye ya n'ihe nri Aga m ewere obi were ya Aga m ewere obi were ya Lord Were ndụ m jere ezi aga m ewere ndụ jere ya ozi ugbu ahụ oge m nwere jere ya ozi n'ihi na onye nwụrụ anwụ bụ Chukwu Thank you.
onye nwanyị Jesus Christ. Ọ ga-abụ na ole mgbe ị ga-abịa n'ụkpọkọ anyị n'ụwa. Anyị nọ n'olileanya, anyị nọ n'ejikere, anyị na nga nchopu ike gị, anyị na-echere nwụga.
Onye na-edu n'ike ije, chọrọ m ikpere gị. Agụ na agụ mkpụrụ obi m, agụ ikpere gị nwe m. Jehova eliri obi m ma achọrọ m ikpere gị. Naanị gị bụ ike mkpụrụ ọka m, naanị gị ka m ga-ewere mmụọ. Naanị gị ka obi m na-achọ, achọrọ m ikpere gị. Naanị gị ka obi m na-achọ, achọrọ m ikpere gị.
Ọ bụ na onye tara mosu ọ ga-amụrịrị.
onye rawale wanu ma
onye
pere ekwe nwere olileanya
I got me wearing
wonu na chineke anyị ga-ebube ma dị ngazi na ahụ wonu na mmezu nkwa ya akwa n'iru anyị ka mụnwa nke a mezuru eze Herod apụghị gbochi ya ịkọchịchịrị apụghị gbochi ya adịghị ebudo onye chukwu bụnyere akacha onye chukwu gozi n'ịmara kacha mma nye ezi nkwado eze onye ma bụ na ka ome
I'm a hugging on ya. Adam Efego Fufe Kesi Nalalo Bi Oh Ekwe Rengi Kwa Agamate Rengindu Otobu Gambo Brazule Agamate Rengindu Awa Kure Zurikele Biano Naro Fufe Agamate Rengindu Yewe Agama Oginanya Agama Fego Fufe I'm